On my way, on my way.
Double K.
Rebel, Parvani Jhanje ki kanda mar ke gavel, Bhagat Singh da khoon, main mangda ni maafi, mainu sare samajhde ne putta cause I'm laughing. Munda pehle din to hai rebel, Parvani Jhanje ki kanda mar ke gavel, Bhagat Singh da khoon, main mangda ni maafi, mainu sare samajhde ne putta cause I'm laughing. Agge piche hero in a jive main Gaddafi, nashe karu na bas daru weed kafi. Jadon hove ji mera nobody can stop me. Tattoo hoke lagge soni Deepika di copy. Cocktail bana meri puri kar reach. Soni di main manda kyunki candy please. Uchcha kat wal kungra le te ameer. Akhiyan chon nikle ma bar dala teer. Mundi reh gaye halke te kaalo hoya para. Panga peya sat face peh gaya pavada. Soni candy sun ke tu jai sardara. Leji naal battle hockey board think para. Badal ke chalawan ni main gaddiyan saja ke. Kiya fayda khud to kamzor nu hara ke. Main te vadde vadde aan de pa danda patake. Mukka ve na mariyo de sut bas chatake. Munda pehle din to hai rebel. Parvani Jhanje ki kanda mar ke gavel. Bhagat Singh da khoon main mangda ni maafi. Mainu sare samajhde ne putta cause I'm laughing. Munda pehle din to hai rebel. Parvani Jhanje ki kanda mar ke gavel. Bhagat Singh da khoon main mangda ni maafi. Mainu sare samajhde ne putta cause I'm laughing. Beat kar break, mainu chahida hai cake. DNX ch baitha main play karan Drake. Ether sone ke karda main take over. Mohali da Bohemia, Punjab da Jehovah. Vote de mainu main vi banna politician. Melody hoye manje utte ehi mera mission. Tu ni Scarface, job utte rakh focus. Tu ni Scarface, you can't bury these cockroaches. Punjab hai Punjab, kade lalkari na. Skip card, uno da au teri wari na. Lagda tu mitha rakh mucha daadi na. Vekh suar wal vekhu tenu aai na. Kaalon hip hop kade pull da ni culture. Storyan ch diss mare ponsadi de gal kar. Phone kar gal aake pakki tu na bed. Shahar da giddad tu gali da hai sher. Munda pehle din to hai rebel. Parvani Jhanje ki kanda mar ke gavel. Bhagat Singh da khoon main mangda ni maafi. Mainu sare samajhde ne budda cause I'm laughing. Munda pehle din to hai rebel. Parvani Jhanje ki kanda mar ke gavel. Bhagat Singh da khoon main mangda ni maafi. Mainu sare samajhde ne budda cause I'm laughing.
Ha 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 ha